Mimi na wewe, tuache makelele. Mimi na wewe, milele na milele.
Goni, ey, kuina. Twende, 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 prince, twende.
Mimi na wewe, tuache makelele.
Nipe nafasi, nipe nafasi, nikuonyeshe kama mimi ni wako tu.